Nino Muchala, Akawala. Nino Muchala, Akawala. Nino Muchala. Piazzi, Katsuka. One night stand here, come with the way she go. Can't you love me? Catching this up, Tali Talumuna, I take and the miracle. That a cavalier in Iobu Chale Waka. One night stand here, come with the way she go. Can't you love me? Catching this up, Tali Talumuna, I take and the miracle. That a cavalier in Iobu Chale Waka. Robian took a go, Eo Tenta Kalida. Banku Yamada Muling and Teulida. Be an end to me a club, Auntie Zesin Korea. And yet, I am a Chupo Mukago Joka. But it's a Kumu, no Miro Tegawera. Sile takawala, kawala ne kawola. Kansi nilobu sinaka watu weke nyogotola. Nange ninobu sayela ne mpikinga. Nenga usa wase nani, ai. Nenga uso ndonyo ati, ai. Nenga kwata nenga nyuesa, ai. Netu zina ai, ai, ai. Kwa wana istandi yako mubute weshio. Kansi na bibi ine kashindisa. Tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mubute. Mutebwesiyo kanjila bibi ine kashindisa. Tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka. Usole sole chibala tuwa kifuruma. Tutuombi moto kengombe wampulilina. Yari nyinge lane zida hukunywa. Kavuka wevuke motoka wetu wangisa. Ngera kakuwe naba sijukira kujika. Wangadebye kanyumia vyo nasijukira kuwikola. Kambutu zari wona yeri gere vye nasatiza. Nenduka jendaka nakabuza waze nani. Nekabuzo nonyo ati. Neka kwata neka nyuesa. Netu zina ai, ai, ai. Kwa wana istandi yako mugute weshio kanjila bibi. Nekashindisa, tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mubute weshio kanjila bibi. Nekashindisa, tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka. Nasera kaitela nolubuto lwakula. Nakanya kugula mbeke na yete kamila. Kakomba kweli mamu lwote kalu wakula. Nalipo ye waka embise zansi simula. Kakali wange weka nyumya weka mikebia. Obuzika webu tonya weka kekema. Mchala wango busungu webu musoya. Mato nanoba elanchega hiria. Nakabuza waze nani. Nekabuzo nonyo ati. Nekakwata nekanyweza. Netu zina ai, ai, ai. Kwa wana istandi yako mubute weshio kanjila bibi. Nekashindisa, tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka. Kwa wana istandi yako mubute weshio kanjila bibi. Nekashindisa, tali talumuna ya teka ndemelako. Kate kama nini na yobu chale waka.